ngihlale phansi bambutit ufika ukhulupe samsentshi ukuthi sikwazi amaningi amaningi abayeke angeke balinge ayihlale phansi bambutit ufika ukhulupe samsentshi ukuthi sikwazi amaningi amaningi abayeke angeke balinge thina so
Ayek, ayek, ebalingi. Tina so, so, so.